kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaatan kan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabartu. Qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu handafaa dumarodaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin waraana bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne. Imalli Oromiyaa irraa gara godina naannoo Beenshaangulitti taasifamu danqamuu isaa. Mariin dhukaasa dhaabuu gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranuu addaan cituu isaatii fi akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa ofirraa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin tuttannu kan affeera. Amma oduutu itti aanaa gara sitti darbina.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Mariin mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru amma akka dhaabate dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa torbanii har'a gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo kan addunyaa Odaa Tarbii tiwutara ofiirratti waraana bilisummaa Oromoo fi sirnicha gidduutti mariin itti fufee jirus ta'e karoorfames hin jiru jechuun barreessaniiru. Ambaasaaddar Mallas gama biraatiin daawwannaa guyyaa 5 caamsaa 23 hanga 28 bara 2023 ittaanaa muummichi ministeeraa biyyattiif ministeera Haajaa Laaka ta'an Dammaqa Mokonnin Chaayinaatti gaggeessan walitti dhufeenya Itoophiyaaf Chaayinaa saffisaan guddachaa jiruuf keessumaa gama investimentii daldala qonnaa dawaalee yookaan qorichaa fi dabarsuu teeknoolojiin guddateera jedhan. Ittaanaa muummichi ministeeraa yuunivarsiitiin qorannoo dhimma alaa Beejing kitaaba afaan Amaaraa barattoota Chaayinaaf qopheesse eebbasaarratti akkasumas wantoota biroo irratti argamanii jiru. Dubbiimaan ministirii Haajaa Alaa Itoophiyaa kun dhimmooti yeroo ammaa barbaachisaa ta'an biroo irrattis dubbatanii jiru jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Sudaanii mariin humna dafee qaqqabaa waliin taasisaa ture addaan cituu isaa dubbii himaan waraana Sudaan beeksisanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Qondaalli kun roobii har'aa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame mormii humnootii saffisaa dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaaf jecha tolfame irra deebi'anii cabsuu isaaniitiin akkasumas kanneen akka hospitaalotaa bu'uuraalee siviilotaa kan biroo magaalaa kaartuun keessaa itti fufiinsaan qabachuu isaanii kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. Kun kan ta'e immoo torbanneen hedduudhaaf waldhabdee gareewwan waraana Sudaan lamaan gidduu jiru maanguddummaan furuudhaaf hojjetaa akka turan Ameerikaa fi Saawudii Arabiyaaf rakkootti ta'ee jira. Saawudii Arabiyaanis ta'e Ameerikaan kanarratti yaada tattamaa kennan hin jiru. Sudaan walakkeessa baatee bila keessa waraana ishee fi kan humna saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti lolli erga ka'ee booda jeequmsa keessatti fagaattee gadi bu'aa jirti.
Yaadaan kan qoodame manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti kanaan dura kaa'ee ture akka itti fufu murteessee jira. Gabaasa kanaafis jaallanne.
Biyya haaraa addunyaa kana akka taate Sudaan kibbaa mormii kadhageessifte yoo ta'u Raashaa, Chaayinaa fi biyyoonni Afrikaa 3 kanneen qoqqobbiin akka kaafamu gaaffii dhiyeessan sagalee kennuurraa of qusachuu isaaniitiin uggurri meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti yeroonsaa dheerate. Wixinee murtii ugguraa Yuunaayitid Isteets qopheessite kun kanaan dura caamsaa darbe sagaleen irratti kenname fudhatame sanaan walfakkaataadha. Akka kanaanis sagalee deeggarsaa 10 mormiin lafa hin jirretti sagalee kanneen hin kennin hafan 5 uggurri kun ragga'ee jira. Murteen kun leenjii marsaa jalqabaa xumuruu fi humna tokkummaa hundeeffame eebbisiisuu dabalatee qaamolee waliigaltee aangoo qooddachuu bara 2018 karoorfameef hojiirra oolchuu keessatti guddinni jajjabeessaan argame simatee jira. Garuu jeequmsi cimee itti fufee jiru rakkoo siyaasaa nageenya rakkoo dinagdee fi gargaarsa namoomaa kutaalee biyyattiirra caalaa mudatee jira. Yaaddoo jedhu akka qabus ibsee jira.
Pirezidaantiin Naajeeriyaa haaraan wixata darbe kakuu raawwachuudhaan aangoo qabatanii biyya isaanii heddummina uummataatiin beekamtu tokkoomsuudhaaf nageenya buusuudhaaf waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sittaanis ni dhiyaata.
Maanguddoon umrii 71 haaraa pirezidaantii Naajeeriyaa ta'an Boola Tinubu, jeneraalli waraana duraanii Mahamudu Buhaarii kan paartii wal fakkaataa keessaa yoo ta'an umriin isaanii 80 aangoo gadhiisan. Buhaariin marsaa lama erga bulchanii booda biyyattii galaana rakkoo dinagdee fi kan nageenyaa keessatti dhiisanii aangoo gadhiisan. Pirezidaantichi haaraan Tinubuun tamsaasa kallattii magaalaa guddoo Abuujaa keessa ka jiru waltajjii Eagle jedhamurraa haasawa dhageessisaniin akka pirezidaantii Rippaabilika Federaala Naayijeeriyaatti dirqama koo nan ba'a, hojii koos hamma humna kootitti dhugaadhaan nan raawwadha. Kunis amanamummaa fi akkaataa heera mootummaatiin jedhan. Hoogganoonni biyyootii alaa fi bakka bu'oonni sirna kanarratti argaman pirezidaantota Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosa, kan Ruwaandaa Pool Kagaamee fi kan Gaanaa Naanaa Akuufoo Adoo akkasumas jilli Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii fi Chaayinaa dabalatee argamaniiru. Kaashim Sheettiimaa itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaaf kakatanii aangoo qabatanii jiran. Lamaanuu paartii biyya bulchaa jirurra filannoo gaggeeffameen injifachuun isaanii labsame.
Yakka dirqiidhaan gudeeduutiin himatamanii kamisa borii mana murtiitti dhiyaachuudhaaf kan jedhanii hoogganaan paartii mormitootaa Senegaali. Jiraattonni fi deeggartoonni isaanii magaalaa Daakaaritti akka mormiidhaaf bahan waamicha dhiyeessanii jiru. Haala seeraan alaa ta'een poolisiidhaan qabamuun isaanii kan ibsan Osumaan Soniko hoogganaan paartii Paastee Paatriyoot jedhamu yommuu ta'an paartiin isaanii qeeqa mootummaa Maak Saal irratti dhiyeessuun dargaggoota biratti deeggarsa hedduu akka qaban himameera. Namni kun filannoo pirezidaantummaa bara 2019 taasifame irratti sadaffaa kan bahan yommuu ta'u filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf ibsanii himannaan amma isaan irratti dhiyaate akka isaan filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye gochuudhaaf shira siyaasaa isaan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaanii ibsaniiru. Namni waggaa 48 ta'an kun yommuu bara 2021 qabamanii hidhamanii turan hokkora uumameen namoonni 12 du'uun isaanii ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbun immoo hanqinni wabii nyaataa cimaan biyyoolee 22 keessatti guddinaanis ciminaanis jiraachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Oduu kana immoo kan bal'inaan nutti himtu jaalladheedha.
Gabaasni mata duree iddoowwan ijoo beelaaf saaxilaman jechuun akeekkachiisa duraa kan hanqina wabii nyaataa jaarmayoonni tokkummaa mootummootaa lamaan jechuun jaarmayaan nyaataaf qonnaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa gidduu kana baasan. Kanaaf jecha bakkeewwan beelli cimaan hammaatuuf carraa guddaa qabutti lubbuuf jireenya baraaruuf akkasumas beelaa fi du'a ittisuuf tarkaanfiin gargaarsa namoomaa hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Kunis baatii waxabajjii kaasee hanga sadaas bara 2023 akka ta'u ibsameera. Burkinaa Faasoo, Heeyitii, Maalii, Sudaan, Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yaman sadarkaa akeekkachiisa olaanaatti ol guddataniiru. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa, Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Paakistaanii fi Rippaabilikiin Araba Siiriyaa bakkeewwan yaaddoo guddaan jiru jechuun akeekkachiise gara Maayinaamaarittis babal'ateera jedheera. Oduu narraa jenne kanuun.
Aye, ammo gara gabasale kenya biratti cena sababa yaddo na genyatin kankae gejibni godina wallagali taati fi godina ollas sana kanta e benshal gulgumuz kesuma kema kamachi walitti fi du addanchitu isa jiratonni fi hoggantonni himanijiru nakor malka hoggantota asopsi sudan gabasa ittanu kopesera walinna jagasu
Nanu Romea Godina will legalit afi. Nanu Benishangul Gumus, Godina Kamashi Gidutti, Sajajli Gijuar get Danchate, Josni Sadila Kamu, Jratota Kesa Sagale America Timanijuru. Jratotaf, Del Deltotni, Magala Kamashi Kesajran, Sochige Jubakanakana Dankote, Dorsisafi, Samichi, Warana, Bilisuma, Oromotin, Rawutamunija Chunimatu. Isangesa, Jrata Magala Kamashi, Bulamaruro, Nirubatu.
Dandi Kamashi Dimbisi. Masi najo sara kan alamasa ifara namotimo najo sinakani dimbi sinakani amma sana ya sadi gairama
adir galam salamon gamai sani sababa tajajlicha danchetef akkan bekni dubachudan rakko gakkabe jedan ifsani jiru
ngidi asbezawochim migabullin ግባቶች ባጠቃላይ ግባት የሚገባልን
ወንቶሲ መነከይሰት ድምባኑ ፊገልቴ ወንንዱ ከኑፍሴና ናኖ ሰነራት ሱን አበቹ ሳራን ከንከ ተቆፋው አስኒባሲው ናውሊፍ ሳጥለሜ ወንቶትኒ ቡራ ከራሶ ሳዋና ናኒ ኡፈኒፍ ባሲ ሰነውንደ ኑቷጉቀ ደበለታኒስ ናንዲች ገሞጆ አንቴ ፉመትኒ ወይረረቡሳቲን ረከታጅራ ሰባባ ቁርጪ ሐለጋቴን እንገለፍ ረኩይዱ አፍሳት ለምኒር ጀቹንዱበተን
ጅራታን ካማሺ ሳንካን ሰባነ ገኛይ ሳኒ ፈከሶዳተን ኢፍሰን መቃኒ ሳኒ አከን ጨቀሰም ንጋፈተንስ ፈከስጀር
ዲያየ ካዲቪ ካቤ ነጅምቢ ካማሺ ነጆ ካማሺ ድምቢ ቢላ ዋንተኒ ወሉ አርዲዲን ካሙ ነሞኒ ኬኛ አማ ዶኩማን ቡሳን ፍጤራማ የሙጭረኒ ካማሸኔቱ መንገዳ ከነረን ባተኒ አክተታዲዝሙ ለገሰነትሙ አልዴዛን ጄሲታኒ ጣኒ ጄስተኒ ጉርጉርተን ጄ ኡጄዳኒ ማሌ ከከነ ሞቀበታማ ካንካ
ኦቦ ወክቱ ላስርተይ ነምኒ ጀደመን ገመይ ሳኒን ምርገ ቢሊሳን ሶቾ አከደበን ከኒሳኒ መን
በህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መሰረት ያንደንዱ ዜጋ በፈለገበት መንገድ መንቀሳቀስ ይችላል
ለሚከሚፉ ምርግ ቢሊሳንሶቾ ሄረረካ ሜጅር አቶ መሌ ሐለ ከነፋሊሱን ሶቺንግ ጅባ ማሊፈከደን ከሚጋፈኔ ዴቪነርገኒ መቀይራ ገረካማሺ ትሶቾፍ አባውሸኔ እንዳንድ ተጭፈር ራያን ተሰብያ ሳቲ ድደሚ ፍርተር ካንፊ ፍረታጅራቱሌ ሐምዮና ዳንድችን በነኒ ጀቹንዱበተን
ደልደላ መጋላ ካማሺ መካኒሳኒ አከን ጨቀሰም ንጋፈተን ገምብራስ ይደቶሲ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ሶቺጌ ጅባ ደንቀኒሩ ጀቹን ቢልብላንዱበተን ይጅሩ
አንጋዱ ከዘዛጋ የካፕቲት ጀመርስ ካውንም አልተፈታ
እርግባቲ ጉራን ለላደርቤ ጀልቀበይ ዳንዲቺ አመዮናን በነምኒ ዳንዲን ገመሮሚያ ጭፋዋንቴፍ ገመሴዳል ፋሶሳ ራንጅሩን ሜሻሌ ገልቹፍ ያሉስ አመ ዋንገኒ ዱፌፍ ሴንሲስ ሰበብኒ ተአበቴፍ ሸኔን ዋን ዳንዲረታኒ ሶዳች ዘኒፊ ሳመኒፍ ጀቹንዱበተን
ይመከነ ይረትከን ጋፈተመን በከዋኒ ትጋፈተማ ወጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎድነ ካማሺው ቦጀርሞሳ ተገኝ ተጃጅልጌ ጅባ ወለገሊ ጣፊ ካማሺ ጅዱት ይታስፈም አዳንጭቱን ዱጉመ ጀቹዳን ከናኒስ ረከው ከቀበ ይጀደን ሰገለ አሜሪካ ቲማኒጅሩ
ካማሺ ዞን ከሚራቦ አላጋ ዞን ጋር የሚያገናኝ ዞን ነው
ዳንዲንኩን ካማሺ ጉድነ ወለጋሊ ጣፊ መጋላ ሶሳው ጅን ወልቁንም ሲሰ ዳንዲንኩን ጽፈሙ ይሳኑ መዝኒ ተያጅለሜ ሻሌ ቡራ አርገቻንጅሩ እንደለመታ ወክቲቺ ገና የሮከነት ደሞ ጎዲነ ከነት ፈጫቲ ውሳቱ ባየታ የቆርች ዳንዲ ከናንሴን መሌ ኡመትኒ ሁዋት ይውላናፍ ሳትለባ ጀቹንዱበተን
ናኑ ሰነት ይሮአማ ከነ ይደቶታ ፊሞቱማ ጅዱቲ ወራኒ ጌጌፈማ ሂንጅሩ ከንጀደን ኦቦጀርሞሳን ሰባ ደንቀሙ ተጃጅለ ጌጅባ ሲሙ ይፍሰን አከስጅር
አከለይ መስኔድ ማኪና ያቆማሉ ከዛ በኋላ ያንገራግሩናል
ደልደልቶስኒ ዳንዲ ቸረዴማ ሂንጅረን ቃሙሌ ይደተን ኡፈኒኑ ደንቁ አኪከቺ ሰኑፍከን ዮዴብኒ ጠቅኒያሞ ልቡ ከይሰንቱ ባጀደኒ ዋኑ ሶዳች ሰኒፍ ንነቅኑ ጀ ከነከንጎድዋሞ ሸኔዳኑ እንጀ ጀቹንዱበተን
ኦቦጀርሞሳን ረኮ ከነፍሩ ፍረቲፉ ለይፈተሙ ቀባስ ጀ
ውይይት ይደረጋል ጥምር ኮሚቴ
መሪወሊኒ ዮ መከነዩ ካማሺ ትግክ ይሰሜር ኩምነራያ ተሰብያን ኤጉምስታስ ፎማፊ ካማሺ ዱፈኒ ንወሊ መሪያተኒው ጀቹንዱበተን
ኢትጋፍተማ ወጀርቅ እንዲሳነ ጋፊ ሚሶሞ ሊኒና ኖሌ ኦሮሚያ ቢኒሻንጉል ጉሙዚፍ ጋምቤላ ኦቦፎምሳ ሰለሞን ረኮ ከነሂኩፍ ዋን ሁጀ ተማጀራ ጀደን የሙይፍሰን
ከይሮማ ወዲና ከማሺ ሲ ጎዲና ወልጋሊቃ ግዱቲ ጌዲባ ወልከበቴ ጅሩ ሁንዴራ ፍሩፍ አከዋጀረገኛት ጌጌሱታ ጎዲና ወልጋሊቃ አናሌ ኮላ ቢኒሻንጉል ጉሙዚፍ ወልዳንገሰኒፊ akkuma kana godina kamaashii bakka tokkotti magaalaa kamaashii irratti geggeessitoonni naannoo oromiyaa irraas beenishaangul gumuz irraas geggeessitoonni olaanoo bakka argamanitti marii gama nageenyaatiinis gama misoomaatiinis akka waliin hojjetanii gaaffii ta'ee hawaasa keessatti kan mul'achaa jiru hundee irraa furuuf mariin taa'amee itti adeemamaa kan jiru ta'uusaatiidha.
Gama biraan bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Salamoon Taammiruu rakkoon kun jiraachuu quba qabaachuu himuun ka'umsa isaas ibsu.
Manneen jiru boojii dirmajjii irraa gara sanatti yeroo deemamu xiqqaata kiiloomeetirri 30 wayii kan isaaniis homtuun jiru barahaadha. Kanaaf sana dawoo godhachuudhaan humna hidhates ta'e humna hidhate fakkaatees saamicha adda addaa kan geggeessu waan jiruuf gara keenyatti kan beennu humnuma chanee jedhamee waamu kanaadha. Humnuma hidhatee bosona jiruudha jechuudha. Amajji keessa achitti dhanne amajji gara 30 wayii waltajjii achitti geggeessine booddee humni keenya kan raayyaa ittisa biyyaas kan mariin deemee waltajjii geggeesseera waan ta'eef achii booddee sochiin jalqabee ture jechuudha. Rakkoo kanan furreenne sochii jalqabe kana keessatti abbootiin qabeenyaa ergi eegalanii booddee ammas sodaa qabnaa kan jiru kaasanii jechuudha. Ergi sochiin takka eegalee booddee yeroo dhiyoodhaa kaasee akka dhaabbatee jirudha kan hin dhaga'u. Buuraan rakkoo sana furuudhaaf immoo yoo xiqqaate raayyaa ittisa biyyaa toora sanatti galee hojii achitti kallattii barbaadamuun jalqabsiisuudhaa fi gidduu kana qophii walii gadaa xumure ammatti galee jira jechuudha.
Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Kaayidila Addunyaa Odaa Tarbii Yuunaayitid Isteets Varjiiniyaa irraa deebii kennanii jiru.
Naannoo sanatti amma lolatti gaggeeffamaa jira. Lola hamaadha. Kanaaf haalli naannoo sanaa sochii namaaf mijataa miti suni waanuma beekamudha. Namni sodaa lubbuu isaaf jedhee bakka lolli itti jiru karaa sana darbuun barbaada. Kanaaf bakka baay'eetti sochii namaan akka dhaabate argineerra. Garuu dhimma saamicha irratti immoo waan ani jedhamu irraa qulqulleessuu barbaadu waboo waan akkasii hin raawwatu sin raawwannes. Akkuma dhiyoota gabaasa Washington Post irraa argine humnoonni sirna B kanarraa ijaaramanii hannaaf saamicha akka geggeessa bobbaafaman jiru. Gocha garoota kanaa fi wabooti quba qabuun sirrii miti. Waboonis karaa keenya humnoota shiftaa kanarratti tarkaanfii ni fudhannas kana duras fudhannee beeknas gara fuulduraattis fudhachuu ittuma fufaa.
Kabara darbe keessa butamuun isaanii ibsame ajajoota mana hidhaa kaamaashii sadiif barana baatii sadaasaa keessa barattoonni yuunivarsiitii 20 ol ta'an osoo asoosaa irraa gara kaamaashiitti deebi'anii Wallagga Lixaa keessatti ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabame duuba waraana bilisummaa Oromootu jira jechuun aangawoota naannichaa himatan illee gurmuun riphxiltoota kanneen gochoota kanneen duuba hin jiru jechuudhaan akka haale ni yaadatama. Gama biraatiin namni biraa Faqqada Abdiisaa jedhamu kan ajajaa waraana bilisummaa Oromooti jechuun of waamanii fi gareen isaanii Oromiyaa Lixaatti ajjechaa lammiilee Oromoof Amaaraa irratti taasifamaa ture duuba jiru jechuudhaan kan Washingtan Post 7 darbe keessa baasee ilaalchisee nama maqaan isaanii eerameef qaama walabaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee kan itti aanee isinii dhiyaatu qophii torbanii Dirree Dimokiraasiiti. Heerri mootummaa Itoophiyaa hamma hojiirra jiru fooyya'uu qabaadhaa fi hin qabuu irratti qaamoleen hawaasaa akkasumas dhaabbileen siyaasaa yemmuu wal falmaa jiranuu dhagahamaa jira. Institutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa qorannoo heera fooyyessuu jedhu irratti waggaa lamaa fi taasise dhiyeenya kana ifa gochuu isaa ibseera. Dhimma qorannoo kanaatii fi fooyya'iinsa heera Itoophiyaa ilaalchise mitukkuu fiqaaduu ogeessota seeraa lama wajjin marii taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1994 irraa kaasee hanga ammaatti hojii irra jiru irratti yeroo baay'ee yaadonni lama yommuu wal falman ni mul'atu. Yaadota kanneen keessaa inni tokko heerri amma hojiirra jiru kun guutummaa guutuutti hojiirra ooluu dhabuun rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee Itoophiyaaf sababa kan jedhuu fi faallaa kana ammoo rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee biyya kanaaf rakkoo guddaan heera kanarraa dhufee kan jedhudha. Obbo Dasaa Bulchaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi yeroo ammaa gorsaa olaanaa dhimma seeraa fi bulchiinsaa kan ta'an yaadonni wal falman kunneen jiraachuun dhugaa ta'uu himuun rakkoo biyya tokkoo furuu kan danda'u heera lammiileen biyyattii irratti waliigalan akka ta'e ibsu.
Heerri jechuun rakkoo irra fooyikuudhaaf yaadota adda addaa kana walitti fidee walitti lammiileen biyya sanaa yaada adda addaa qabaan cuunfamne keessatti cuunfamne kan akkasittiin ittiin bulla jedhanii wantokkoon galgeedhaan walitti dhufeenya biyyoota lama
Kimu makanarati kanga fataman oge shiburan university makaleti bersisa kantani fi dabile mitimotu magara garati korano sehera kan ojetan gargaran profesora masfin bayane hera kanarati yadoni wal falman laman kunnen heru makanakesati wantota hin hubanne kabujechun lamanisa halati anunifsu
ye ethiopia hegemengist yagaran dimetin nay ibbikin yemin akala ሌሎች አንቀጾችን ይያዩ አይደለም ለምሳሌ አንቀጽ 52 ነው የደምንክስናይ
ኢትዮጵያ ተኩማ ቢያህን ኤክሲሱ ቃሙን ይጀደኒ ከወጥቶ ቢሮ ይላላን ጀረን ፈከኛፍ ከወጥሽንተሚ ለማዮ ይላለ አንጎዋን ባየይሳ ሞት ማፌራ ለፍዋንከነፊ ናኑለን ርከቶታ ከታን ኢሳንታይ ሴት ጅራ እንብራን ሄርኩን በከምቲ ከንከኑ ሰቦታፊ ሰብለሞታፊዳ ካናስ ከወጥሰደ ተረቲዮ ይላለ አንጎላና ከነራፍ amma sitte ufe ke wata soddomi sagal achimboda ke wata tota afurtami jafi afurtami torba yo ilalte sabon sablamon fi ummatone nanno mata isani unde faccho fi ango qabu kan jedu tujira amma iga sirni feera la tokkichetae kan ummatone biyetti walin qaban falla kanani sabota fi sablami fi ango lana kanun hawasadi nagde fi siyasa bulchi stokkoni uma inni biran motumman feera la sabonni fi sablamonni walittudufun kan ijaratan kan jedu fedi ratti hundaun akkata ofisi ango kan niraf inni kun halaga ilayo kin fuda fi yeruma biye kenya layo ilalle isa gadida mali fi ujette ummatichi fuda fi yeruma yomurawatu hagadu attijede wada walif galum bekamu wanto ko isatai surratti tiyefachu qaba ke watsoddomi sagallo ilalte hanga fottokut ango kan nafwante
ba anga 39 anga 1
yaadu tawal falmisi sod immo tahera motumma federalawa republika Ethiopia amma hoji rajiru ratti hundaw nistutin koranno imammata Ethiopia tibba kana koranno waggota lamafan koracha ture jede ifom sejira nistutichi immo taheri cheke sejiran kanne wal falmisi sotan addaba fadde jede kanne nakka keyyata saddet sabafi sablamotaf walabumma kennu afan hoji motumma federala alaba biyalesa bulchinsa nanno sabumma giddu galesa golate hundaw kewata soddomi sagal kan mirga hanga fottokutti kennu dabile siyasa sabumma nakagurman kan eyemu fi timma bulchinsa magala finfinneratti akawjetamela qorannichi malo talamana akqoratame fi sabonni afurtami tokotan kan kesetti hirmatan akasumas qoranno kan gaggesuf namota kumatokof dibatokof digdemi sadif gafin tasifamu isa ifattibasera qorannichi ilalu sani kan nuf ibsan obbo dasa bulcha hala kanani ibsu
inegulgudda persigurtiga ፈቆጡ ጀምን የጥይ ሞንንት ምራሽን ቁርተኒ ወንጥ የሰንተን ክሪ ዘተጀክላ ለምቀበና ምቁራሽን እንዳ ዋንገር ያለምን ደፋሽራ ድሞን ከሚቲ ሶታን ይረተነ ከይሳ አከምተደላፍ ወንታ አትሪፍትሪፍቲ ወሊን ደንደላሞ ወንተን ዝማቆን ደላቱ የልፈልም ጂሶር ይያነም ከነበባን መከ ወንተመራ ይላልቱ ድሞታ ምርግሮካ ሰላሶለም ይጂ የልከለትይዳ
itti dabaluni sabota korini chekesatti hirmachis ne rajedanirra wanga fina matti umu jirajelu obodasan
yero tokorokko akwaanna annot gafa gendi fakkat yero tokorokko akwaan sa zalani yero tindani gafa gendi fakkat kana dere tikko yemdaala ramun kuna kastinya dere film kun nebi yaadan fulenti gedu gaadan tijira yeta indire kuma barkata kana mit kan miyaachu qabulu tsira
መስፍን በየነ ገመሳኒን ቆረንኒቺ አከቆረኖት ናሞኒስተ ቃሞኒ ብሮ አከረት ዱበተኒፍ ካራሳቁ መላጀሉ
ጥናቱን እንደ አንድ በባለሙያዎች እንደሚጠና ዶክመንት ምንም ባለው
ቆረንኒቺ አከውገሰተኮት ጉቱ ደጅቱ ባዱሌ አከያዳ ትገሩ ማሬዋና ከሲጋሪ ዋንታኒፊ ገርፉልራቲ ቆረኖ ብሮ ጅቹ ካራሳቁ ደንዳ
ቆረኒ ቸከ ቆረኖ ተሶጉ ተረተ ከንጀለኒ ፍስ አከስጀቹን ይብሱ መስፍን በየነ
ይሄ የህግን ጉዳይ ነው የህግ ጉዳይ ነውና
ኩኒ ዋይ ሄራቲ ዋይ ድማው መታትስ ጥየፈኖ ንሶት ዳማሜ ሆጀታሜ ሰነቦደ መሬ ፈዋሰት ጌሰማ ቆረንች አኔ አከነምንቴ ያደሳ በሬ ፈቲትን ላሌ ማለ አከ ቆረኖቲን ላሉ ማጋላ ቁፋርት ከንጥየፈቴ ተኮፋ ረኮንጅረ ወንጅሩ yorakon jirata mo kane rich fedida mo hericho jira olu da buda kanjaru karala mani ni yu ifatika ukaba
buhunuchu nintarek
Korannu nama tasi famikun instituti imamata biyatti koratun kopau disana mota bayef gafia katau ifala kanjalan obodasan garu korannu kun gage famijacun sirni hera fo yesu jalkabera jacumiti jadu
amma korannu kana kiriyate jacumi sirni bakan drenci fo yinza hera jalkabera jacumiti kertila tanyan kalmitin fakati garu wani nagarazan kiriyan agiru wani fakati
kesumota kolaman obodasa bulcha fi masfin bayyane guddan galate fadda kana raf ko be fanni kanuma an mitku fkaduti
haye yemu garaga basa birati dardunu barum si science engineerum mati fi herrega ijolle durba kenya ke tajiranu kesuma warren midama qama qabanu fi wan jabata etti afudata mejira gari rakkina kana furusi garu ijaramu isahimera dimma kana ratti gabasa ahmed usain qopese tujuben niesiti
marian rono bashri firionishe Mana barumsa adda sadarkaa lammaffaa kan barattoota gurri isaaniin dhageenyeef dhagahuuf rakkatan Keeniyaa Konyaa waajjira keessatti baratu. Keeniyaa keessaa ijoolleen durbaa deeggarsa addaa isaan barbaachisu kanneen kumaatamaan lakkaa'aman sagantaa Ibuka Girls in STEM jedhamu irratti hirmaataniiru. Shamarran rakkoo dhageetti arguuf hanqina biroo qaban barsiisuuf deeggarsa maallaqaa dhiyeessa gareen kun.
Under this program, we teach our kids how to code. We have such program. We also have robotics.
Saganta kana keessatti ijoollee keenyaaf barnoota koodii ni kennina. Saganta afaan kompiyuutarri hubatu kan akka geemii qabna. Kaalkulamii keenya barnoota robotiksiif meeshaa USB xiqqoo kompiyuutara keessatti galchanii akka kiiboordiitti fayyadaman dhiyeessinaaf ijoolleen hojiiwwan harkaan qaqqabuun hojjetan caalaatti dafanii akka hubatan argineerra. Sagantaa Ibuka Girls jedhamu kan hoogganu dhaabbata The Action Foundation jedhamu yoo ta'u ijoollee durbaa qaamaa hir'uu ta'an barnoota saayinsii, teeknooloojii, injinariingiif herrega yookaan STEM jedhamuun akka ciman gochuu irratti fuulleffata.
We currently work with 37 schools across 25 different counties in Kenya and we are supporting 2,200 girls.
Yeroo amma manneen barnootaa 37 Konyaalee Keeniyaa keessa jiran adda addaa 25 waliin hojjenna. Shamarran 2,200 ta'anillee leenjii barnoota STEM jedhamu akka argatan gargaara jedhan. google.org kan jedhamu dhaabii bu'aaf hin hojjenne dhaabbilee barnootaa yookaan qorannoo nageenya marsariitii irratti fuulleffateef gargaarsa ogumaaf maallaqaa barbaaduudhaan tajaajila. The Action Foundation bara 2021 keessa dhaabbata google.org jedhamuun filatame kunis qaama sagantaa carraa barnootaa gama teeknooloojii shamarran qaamaa hir'uuf banuuti. Buursituu garee kanaa kan ta'an Maariyaa Umaaree akka jedhanitti sagantaan kun shamarran qaamaa hir'uu Keeniyaaf biyyoota hollaa keessa jiran daran dhaqqabuuf karoosee jira.
We hope to expand the project to reach even more schools that work with girls with and without disabilities across the country.
Sagantaa kana gara manneen barnootaa guutuu biyyoota shamarran qaamaa hir'uu ta'an yookaan hin taane waliin hojjetanitti babal'isna jennee abdanna. Akkasumas biyyoota birootti babal'isuufillee abdii qabna. Qiyyaafata keenya Tanzaaniyaa, Ugaandaa fi Maalaawii akkasumas michoota saganticha waliin taane guddisuu dandeenyurra kaa'anne jirraa jedhan. Mootummaan Keeniyaa jijjiirraa imaammataaf seera ijoollee qaamaa hir'uuf barnoota fooyya'aa kennu beeksisee jira.
We coined a scholarship program, full scholarship program that reads together with the child's disability.
Sagantaa scholarshipii guutuu qopheessinee jirra. Qaama hir'ina daa'imaa sanaan wal simsiisuudhaan yeroo sadarkaa itti aanutti ce'uu fi xumuruu gargaaru. Sana boodas barnoonni qaama hir'ina waliin wal qabatan kan akka meeshaalee deeggarsa taasisanii mirga isaaniitii fi falmuu fi hojiiwwan ijoo hedduun ni hojjetamu. Sunis ijoolleen kun sababa qaama hir'uu ta'anii fi manatti akka hin ugguramne mirkaneeffachuudha.
Faawundeeshinichi sagantaa kana amma kanneen qaamaa hir'uu Keeniyaa keessa jiraniif babal'isuu karoorfateera.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffacha qophii walitti amma walitti deebinutti nagaatti bilisaniin jenna nagaatti.